umwuka w'Imana wahaye imbaraga abigishwa ba Yesu kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bashoboye gusengera abantu bagakira mu mbaraga za Yesu Kristo. Abantu benshi baba Kristo. Muri iki gihe rero imbaraga z'umwuka ziri hamwe natwe nk'uko icyo gihe zari ziri hamwe na Petero na Yohana. Natwe rero izi imbaraga twazihabwa turetse umwuka w'Imana ugasaga muri twebwe.
Mwene data se, umwuka w'Imana ni utegeka ubugingo bwawe.
Yo kugishanya cya gatandatu. Abakristo mu murwa wa Yerusalemu barafatanyaga cyane. Umugabo umwe witwaga Barinaba yagurishije ikibanza cye azana amafaranga ayazanira abakuru b'abakristo. Aya mafaranga yakoreshwaga gufasha abakene. Undi mukristo witwaga Ananiya n'umufasha we Safira nuko no baravuga ati tugomba kugurisha ikibanza cyacu tukaza tugatanga amafaranga. Ariko kandi bashaka kugira ngo bizigame basige udufaranga duke batange andi. Ananiya amafaranga arayazana ya Petero. Abwira Petero yuko ngo ariyo mafaranga yavuye mu kibanza cyabo yose. Ariko Petero yamenye yuko neza Ananiya mubeshye. Petero amubwira ati Ananiya, Shitani yagushutse atumubeshye. Ati ikibanza wagurishije cyari cyawe. Nibyari ngombwa kugira ngo amafaranga yose uyaha abakene. Ati washatse kugira ngo ubeshye abakristu, ariko mu by'ukuri umuntu wabeshye ni Imana nzima. Nuko Ananiya abyumvise yikubita hasi arahwera. Buri wese agira ubwoba. Hashize nk'amasaha atatu Safira araza. Ntiyari yamenye yuko umugabo we yapfuye ndetse yahambwe. Petero amubaza ati Safira, ngaho mbwira amafaranga y'umugabo we yazanye nayavuye mu kibanza yose. Nuko Safira avuga ati nibyukuri. Petero amubwira ati ari wowe ari n'umugabo wawe umwanzi yabinjiye mushaka kubeshya. Ata abaho abasore bari bamaze guhamba umugabo wawe bagiye nawe kuguhamba muri uyu mwanya. Nuko Safira nawe yikubita hasi arapfa.